be.
Toleli, toleli,
moye tole liyo papa ya kosunga mboko yo.
Zambena, mayo,